AM Records.
Tu, kumbe bado tupo huku tena sio mimi bado mikono mitupu mama natamani tungekuwa wote ndoto ungefurahia nayo ferali ni nayo ndoto amini my dear atoshanga niko pale pale Mungu nipe ya kupambana.